haweenkan oo ku nool degmada Bardaale ee gobolka Baa isla markaana ah kuwa ganacsato ah ayaa codsaday in ganacsigooda laga taageero maadaama ay soo wajahday suuq yari baahsan taasi oo saameysay badeecooyinkooda kala duwan ee laga iibsan jiray. Haweenka ayaa ganacsigooda waxaa saameyn ku yeeshay daadadkii ku dhuftay degmada sanadkii hore. Haddaba qaar ka mid ah haweenkaasi ayaa ka hadlay saameynta ku timid ganacsigooda iyo suuq yarida haysata iyagoo codsaday in laga caawiyo.
Aad iyo wiil way wacan weliba dhanka oo maqaayada aan daro ka maqaayada maynka daronta lanka kooye waa hagoboysaday halabasidii raashin isiya keeray weli raashinka inka dambeeya koo dalbaday bii sheen hilibka sheen baastada sheen walaagas dhan markeeda siido lanka may keeray olhiringa ka intilmaamay qolkaas hiringa walaaga beesada ay ka jartay keeray lankaas maakii ummada kor garantiisa ma kahay mana ku qaado kor antaas ku kulmay eed wala hata ku jaramee ade wala way wax adduunida sidiyaba hor u socda lata wal una hata bilaabani jiran oo in shagadeen horontii uu ka dareerna fadaan laakiin nasiib wanaag walaa colaadadu oo degmada iyo walaa AFT saas la alije maahina bilaan un furfur cuno waana in surunga jartii laakiin walaa hata jaram leh degmada Bardaale qof walba meel ka kalsoonyi anada degmada Bardaale ee karaad weel dhadi sidiyana qofna bini aadanka ee roobta meel ka dhooshay in roob aanu fayle alxamdulillaah degmada Bardaale ilaahay ma kanaystay degmada idanka kalsoona fikirkay ma ka jarnay in meel kale aan ka abuurada ha ganacsiga way waha sidisa si toos ee ka dareera laakiin may waha may una hata in shagada aan badiyaan ee dhanka aan badiyaan ma eta xilliga daadkii dad badan oo may jareen ah ee milinaare ee oo walaayir hoos u dhaca ka kooy iyo nahay dad ala marjay jare walba gamna iyo ee antiyo eedan liidati ween er sadaan una hata ee daadadkii yaa er sadaan kuma ay u tiyaani dhaliya ee dhiri kiliidi in bilaamay la qabo ama una hay bilaamay la qabnaba in galanta tiidiye in shagada ki ilbata waalidkaani dhaliya oo hooyo ee dhiri kiliidi eedan aan ka mahsantaade alxamdulillaah hadafka kiigay hala siyaabi hayti in aanu ku deer awlaadi aanu madaasana dhala in aanu ka kori alxamdulillaah hadan meel faylay in marahayt in aanu wal ku bar in aanu iyo ala marjay jiray in shagada ee ku samati bi yaalka si go'aanadka ee hadafkay haayaan marka si faylayada hadafta tiidiye inteegana insha Allah wad bidilahi kariim waqtiga aan dhaw iyo rajeeyahay in aanu bedelo ha degmada may eed anka gadamayna raashinka oo maba lagu marmaan ee raashinka bariiska ba ku sokorto wal walba ka dhagda oo raashin ee bini'aadan aamo misgeeda dimisgeeda oo kale intaas gadamayn iyo sadir dharka ama laakiin wal kale ha ka dheeri oo gadamahay ma aragay nabada naas la nuuge hadii nabad la helo way waxa nolol la yaala ee way ka hormariyay koray in nabad la helo muhiimadda nabad hoob la helay bishaare bashwash way waa ganacsiga hormare.